na miso na ngai toni pinzoli souffrance nyongi nzoto epertibe molimo ezali ndoto te masolo te réalité ya vinana
Elvis et Sugar ya bijou awetimbi
pasi ya bolingo netizemi nani akotelema lobaki amemilayo e nakwa kobayepeli moto aziki emei Elvis et Sugar na Samuel
ovo masola Cardozo mwamba wankena
Susi elei nga nzoto Po moto sekirisa kanga kena ye Ati kinga mokone sanga tama wate Boli monalo na kina konyo bukaliwa Elvis et Sugar bacholi ngai
Serge Mabili Marius Luinzo Belle
Mama, mama
Ona ikombima
Sokye na we Oye bake sapo na muna ma
Priska Balemba Mwenzi
Hey ngai
Yves Makambu la promesse
Kulingo na landaki ye Esuke linga mape na salamoni
ye Dosil Lusambo
Soki baba ndela kamokili Nandimi na zonga na famiye Lise Sugar
Patrick Muzamba le maximum
Atako moita mbula Nandimi baba siya souffrance ya lolango
Serge Palmier
Salomo Escadela Amune konoko manga
Mireille la japonaise
Nazoko kali susute
Dadi mavungo vungule
Kolingo na landakie Esuke linga mapena salamonie
Taru samba disirdize
Mbabandela kamokili Nandimi nazonga na famiye Lise Sugar
Yannick Wilu mokonzi ayolo
Atako moita mbula Nandimi baba siya souffrance ya lolango
Bijason
Salomo Escadela Amune konoko manga
Lenny Bidance, nouvelle image. Tino Sefayette.
Mon amour talande motiki ngai. Na banana yo.
Olivier Litandaye.
Nandimi na vivre loko la veuve. Me bana baza, borfelete. Yo papa na bango osalie.
Le maboubidi ya mami. Melina Kapinga.
Elvis et Sugar ye banyo soto salaka e futa makaka kanase. Bana ba innocent ba komi ba victime ya separation ya ngai na yo
John Wakimuka
conjoncture lelo pasi mingi na sala kindumba to nini
Cédric Mourinho Djibril Lukokie Christelle Chabani
Bolingo na landaki
Ina Tabo Francisco Bangé
na komi otelenga na lelo hona bana
Kadafilo Indula
Mawa nangati Mawa ya
Boutique Stone Eme Bashige Ntenza
Kolingo na landakie Esuke linga mape na salamonie
Na salamonie
Mbabandela kamokili Nandimi na zonga na famiye Lise Sugar
Nandimi na zonga na famiye Lise Sugar
Nandimi baba siya souffrance ya lolango
Souffrance ya lolango
Amune
konyo bomanga Nasoko kali susute
Gabi le petrolier Jigel Kanza
Esuke linga mape na salamonie
Na salamonie
Mbabandela kamokili Nandimi na zonga na famiye Lise Sugar
Nandimi na ngana suma Esika bako ya manai
Nandimi baba siya souffrance ya lolango
Souffrance ya lolango
Mbabandela amune
Serge Tata Kibokolo
Ezala kisukali ekomi kongo bololo Ezala kiakoseka ekomi lelo akolela
Edo Boulas Peri Kapalai
Nabanza ki diama nzo kezande milangi
Bete Boutros
Nabanza ki lola nzo kezande lifelo Estoma ya nganye komi oluka miliki
Eritie Mubiala he Oreli Lito
Kolingo na landani
Leticia Kavya
Kelinga mape na salamoni
Igete alonga nzala he
Ibabandela kamokili Nandimi na zonga na famiye Lise Sugar
Maroke Basirwa
Na komo itambula Nandimi baba siya souffrance ya lolango
Didier Mondani
Salomo Escadela Amune konoko manga
Beyazo Leganyo
Na soko kali susute
Serge Itela Dadi Losando Alain Vizor olata kitoko na Luanda e Nanu Pharma Boss Bamba Alokapa Laetitia Umba Lilimbui
Naleli mingi na mondi basi mingi na motema souffrance
Mandela Bukunda
Ezola nangai Frido Lebo Komo Azola nangai Patrick Mumbata Dadi Panzu Charles Tabu Amisi Lorraine Eyalé
Gino Vumbi Sylvain Bia
Esukelinga Mabe
Peggy Junker